Ministry y'ebyobulamu esabye bannasayansi okukozesa data ew'ebyobulamu okutumbula nate ku by'obujjanjabi obw'abalwadde wamu n'okuyamba abakulembeze okukola ensalawo ennungi ddala. Paul Mbaka, omuyambi wa komishona avunaanyizibwa ku byamawulire eri ebyobulamu ku ministry eno, agamba nti data ono asaanidde n'ate ayanjulwe mu lulumi olwangongo asobole okukozesebwa mu kukola ensalawo ennungi. Mbaka agamba nti bannasayansi abannayuganda bakunganya data w'ebyobulamu mungi ddala, wabula oluusi abeeramu olusayansi lungi ddala. Ekizibu walira nate abakulembeze okumutaputa n'okumutegera obulungi okusobola omukozesa. Ate nti ekyennaku abantu abangi abakwasibwa data ono batya okugamba nti tebamutegeera bulungi. Asenkulu wa Joint Clinical Research Center Dr. C.C. Kityo Mutuluza agamba nti ebizuuliddwa nate mu kunoonyereza bwe bitagabanyizibwa mu ngeri ennyangu kiba tekiyamba n'akatono.